fire. Me no die make a fire.
Unaenda kilazima sasa.
Oh yasa.
Wana ita chono gang 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 gang. Pablo's coffee dip me. Kwenye show na mifuko ni sinato, napigia tu wako na yacho, nagudana na mboli macho kwa macho. Kulisa gondi ukimomba na kupa, kulisa chimboni nikakutala kitisa. Apo matambo ndo kansa misipa, nikamfata demu tondoke bila kusita. Natujichenge olongo, tumpitie na Pablo. Usimsa ubenelo, ukimuacha itakuwaso. Nataka tujichenge olongo, na Pablo, usimsahau mamio, ukimwacha itakuwazo.
This a holiday, mwanangu hapo kati wana celebrate. This a holiday, mwanangu hapo kati wana shusha great. This a holiday, mwanangu hapo kati wana celebrate. This a holiday, mwanangu hapo kati.
Siwezagi kujivunga vunga vunga kujikunja kunja kunja nikiwa nacho na kinda. Siwezagi kujivunga vunga vunga kujikunja kunja kunja nikiwa nacho na kinda. Nasema holiday to celebrate. Nasema holiday to shushe crate. Nasema holiday to celebrate. Nasema holiday to shushe crate. Leo bata juu ya bata tu. Weito silete kidogo leta bapa juu. Na sisi ndo wale turojipata tu. Na tunakura bata na kuvesha juu. Leo bata juu ya bata tu. Eita sirete kidogo reta bapa juu. Na sisi ndo ware turojipata tu. Na tunakura bata na kuvesha tu. Oya pisi ziko nyingi tena pisi za man. Zinakula tungi na zinakula mijan. Awezi zikamata kama unatami man. Kama una kitu polo shinde maskani. Oya pisi ziko nyingi tena pisi za man. Zinakula tungi na zinakula mijan. Na wezi zikamata kama unatami mal. Kama una kitu polo shinde maskani.
Oya mimi soki bonde usilete unu. Tushakula pombe, ntakupa makonde.
Mimi soki bonde, usilete unyonge. Tushakula pombe, ntakupa makonde.
Nasema holiday, to celebrate. Nasema holiday, to shushe great. Nasema holiday, to celebrate. Nasema holiday, to shushe great.
Waya undana support. Kili zoni wapontan. Kili panya mabegan. Wanangu wa masoko.
Chicho supplier maberi.
Jioni mende Selemani Montana.
Supporta mapepo. Mjomba panya idibonge.
Amisi Smigo. Ishina mbili wigo wigo. Wapenda vipigo.
President Maki Mariki.
Sharif Shamba supu shombo. Chapati kio. Andazi la tobo.
Mtume Arabi.
Harafuman.
Kawili mpoto gladiator.
Agu Pratashi Saramrad. Zinde kine hinehi. Kine, kine, kine.
Elbeto mbebe.
Grace Pamilo. Mjomba Skanjani.
Supply.com.